Chibala chanyumye ulio muno mchala Basi napeya temuli vya kukula DJ yoke samufa mkwe mola We love this tune katisawa ya kuchakala
Mweza cholina
Mweza
Mweza cholina
Beno vya sobula mkwa kuchakala
Mweza cholina
Mweza
Mweza cholina
Beno vya sobula mkwa kuchakala
Imagine Like a engine, we drink and sip in a London, our confusion. Katuna gugule, nabanywa banywa. Enjoy your life, no boy could attest you. It's your decision, decision. It's my final decision. When to when cause eh, era. Kanyumirwe kuzange, no need to complicate. Watch ya no. Mweza cholina.
Mweza.
Mweza cholina.
Beno vya sobula mkwa kuchakala.
Mweza cholina.
Mweza.
Mweza cholina.
Beno vya sobula mkwa kuchakala. Sheri, sinabulunji totugwira. Tuli mkunyumi rafamu kutula. Pulita, pulita, give me one joe. Situka tusinyo sisawa ya kukula. Muziki gunyo matevu sala stress. Uleta masayu nobody can guess. Kukuja kutaka neo vela boss Katisituka tuzinete kukon overdose Nyomiro ulamu evita mawina Sija kule makuruno techigana Chaino kulwa na sinakowa mwana Na wetopo wa nyomiro angaze wina
Mweza cholina
Mweza
Mweza cholina
Beno vya sobula mwa kuchakala
Mweza cholina
Mweza
Mweza cholina
Beno vya sobula mwa kuchakala
Imagine We are like a engine We drink and sip in a London Our confusion
Chibala chanyumye ulio muno mchala Basi napeya temuli vya kukula DJ yonke samufa mkwe mola We love this tune katisawa ya kuchakala
Mweza cholina
Mweza
Mweza cholina
Beno vya sobula mwa kuchakala
Mweza cholina
Mweza
Mweza cholina
Beno vya sobula mwa kuchakala
Mweza cholina
Mweza
Mweza cholina
Beno vya sobula mwa kuchakala
Mweza cholina
Mweza
Mweza cholina
Beno vya sobula mwa kuchakala